Vista Studios.
SP Boys music to the world, to the world. Hey, Jim Boy Diamond, Shoney, Shoney. Yeah, Mr. Vest.
Kutuchena shimbo na mtu ali mwenyima. Ana kuringa, ana kweza mtu na kufuma. Kanda na moringa, ngatuma hanyi tuwa shima. Kozi yetu tokuya haze hamona kuchina. Goa sari wakanishika wasare. Kozi yetu tunende homo bamba baluvale. Yetu likadyo se hanoru ferize gale. So, tulimwaka ntero. Tu follow us na tupanga mainjari nteno. Into kisikede dietu mantana shino uri mwenyima kweza yetu. Femo tende shino waku pisa shimbo kupanga marumano. Bana kumuyanga miongobo we aridas kuno, kuno. Yetu tumajina majina. Let me ask you komando ikatai vya China. Nika buwena kudiaka pansima. Kudiaka na muliro wazima. Oho you must be ready kuchina, kuchina. Vyama bobo yetu harikona. So hano tulibize kutuchisa kakotana. Vyama gero yetu waikona. Depressing performing na kura pafokona. Tuzundure muya chimikisti na kukina. Turande mapajero hamwikana mabima. Tu featuring a tiro leni soni kulima. No pressure chipe tu disemiro na shima. Kuona kumyonga mungi mtu na sabe. Tu haichi kwa kuvulu haa ndende hana sale ha. You can't represent ilu vale. Without anyone ichisemi na kutale. Talent is talent. You always boosting music to be friendly. Big thanks kuri ba echi echi. Have you mabia pivudu bana kuringa change. Hey, mulina laki eno mavutanga. Oho bakumehana ngana jimbongo janchanga. Bamongwe bakufonga na zala kuswanga. Keep on pushing kutuwe kimuntu wanga. Rest in peace kaka burenda changa. Big thanks kuri kaka kayombo. Muka kunguhana maiti yange ngwa mulombo. Uriaka muyuholo kere mochilombo. Obezepa wangolonge sakwimi kazombo. Hamweka na songo yove usi. Gachiri kuatwa mamulepo wa feki. Osana mungu wa nina kungulo mba cheki. Kayoberi bendeke kuwa mwene bateki. Malasti poni kandanga kubambira. Mawi special vene kayambira. Simpo kai osana mainchila. Ulaba kumeso kumahinji kuchila. Kwa tando kufuri ama uchipondo. Yobe sepa nyaka hongo. Mushima kuwaka mundungu jaka hombo. Hongo tuwa poeti kubiza mosongo. Mkanda wafu mkuri sepa chitago. Ongu mene kereko kaka chari tichipako. Uze wa posting ikari ya machipako. Angola njishire chifore hasampo. Big thanks to Dr. Ailini. Location ika oma TBZ number 9. Ababa kiko vami big machines. Bangulo ngesa vyavi full load of things. Drugs, samba, cocaine na cheese. Last time utopire na kudonsa. Yami cooks mambo yutopo to kuiza. After kaja no dread kaneza. Then what's popping happening to kucheza. Kutapa cooks mambo ana kumbeza. Kumbeza kaja no dread kaneza. Kaneza kakandu nini na miku kadonsa. We need to see mukuru anything kufiteleza. Uka tisarurua ne story and hie kangute mironga mwane. SB Boys is reading table music to the world. Kwa kuona makembo tokuya na makadonzo ndaivalaku. Kukusena musari na kuta. Babo ya tatani ingeri zuru kipuka. Era bon soja. Uji malevo. Abena ero BNB I got you. SB Boys is squad. Ozio Wamza. Yeah, Commander Pierre. Super Kid. Managers who in the beauty. Yeah, Mr. Engo Riches. Max equals for Max. Never did Zambia. Yeah. Ela sepachi dako. Era the doni hafuta. Yakona ifuna kuta. Yeah, take bro hamumbwa. Baba buluba kukumbwa. Ela sepaka pipi. Wakuliza kama uta pipi. Yeah, wani Corins. Big Jar. I think all these DW Warubita Rambo
Kwanuki kwa Real Star Records. Kwa Bipoba Ole. It's cheaper
Belen Pera made it.